uhulumeni wethu kwamele ukuthi akwazi ukulalela abantu bakhe ngaso sonke isikhathi, ngoba sisuke sifunda ukuthi amazwe onke omhlaba uma esethula izigwebo noma mhlawumbe lezo zimo lezo zokuthi khona esingakubiza singama sanctions, lokho kusuke kwenziwe yindlela uhulumeni abambone qhuba ngakhona esemphakathini. And futhi into ebalekile ukuthi bakwazi ukuthi noma bengenza i-media coverage noma esingakubiza sithi noma bengagcobisa kanjani bazenze kahle kanjani, kodwa kumuntu ohlakaniphile uyazi ukuze ebantwini bakho ngendlela eziningi akwazi ukuzothola ulwazi aludingayo namaqiniso azovela, ngoba abantu yibo obaphethewe, yibo abanamaqiniso wonke abazokusho ukuthi usebenzisana nabo njani, ubaphethe njani. And abantu ngeke bawakhulume amanga uma bephila kahle.
Masikhangeleke uMongameli Mugabe ujale ukukhuluma khonoku, ubona zani pho ukukhulumelani njengoba amazwe lawo angakhiphi izijezo lezi?
Ujwayele ukukhuluma yena ngenxa yokuthi usuke bona ngathi mhlawumbe lucindezelo olubhekiswe mhlawumbe kuye noma sithi olubhekiswe ebantwini. Uma kukhuluma yena usuke abona ngathi mhlawumbe uhulumeni wakhe ukwehluleka wehlulekiswa yilawo ma-sanctions, endaweni yokuthi akubuke kahle ukuthi ana yena uneqiniso uhulumeni wakhe uvele uyabasebenzela abantu noma kabasebenzeli noma uthatha uhlangothi. As long abanye belokhu beseli bekhonona abantu, kusho ukuthi amaqiniso azobe lokhu evela, ngoba ziningi inhlangano zokudetermina noma mhlawumbe ezokukhomba noma ezokucubungula bacubungulisise babone ukuthi kungabe kuyenzeka ukuthi uhulumeni othile ubaphethe kahle abantu, insiza uzifikisa kahle, kukhona intuthuko na, kungabe mhlawumbe uhulumeni unakekela kanjani. Into ezinjalo nje zibalulekile, and bona uma ngabe bekwenza lokho basuke becabangele bona kwelabi side mhlawumbe njengohulumeni ophethe, endaweni yokuthi beyinhlangano kababuyele benze ama-revision bakwazi ukuthi baphazamise kuphi, bahluleke kuphi, balungise ngeqiniso.